Spirit.
gulumizibwa ikabaka w'abakabaka taata twagala okukwebaza twala ekifo kyo n'olunaku lw'olwaleero twala ekifo kyali mukama waffe yesu twala ekifo kyo ayi omwoyo omutukuvu bwobulungi amafuta agatuyigiriza n'ekaagano gyangu otuyigirize erya kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu era nga twogera ku butukuvu bwo tyoli mutukuvu oli mutukuvu oli mutukuvu ayi kigambo kya katonda oli mutukuvu ayi taata oli mutukuvu ayi omwoyo omutukuvu oli mutukuvu ddala wewe ekitiibwa masita kati gaffe tulumizibwa nate tukwebaza olw'ekiseera nga kino twatuukiriza ebyalogerwa era ebyalangirirwa mu kitabo ky'obunnabbi tukwebaza tulumizibwa ayi kabaka w'abakabaka ssebo era tusaba eteri abamalayika okubanga teritwegattirako ddala omuzingo nga gusomebwa mwebale kubanga natemusiimye okubeera mu masekkati gaffe n'olunaku lw'olwalero ayi kabaka abakabaka
osobola okwetuulirako wansi katwalirize ekigambo kya
katonda
kuyita muweerezaawe omutume
Leonard
Hope
Witness
wamu n'omusumba Sam Bosa batutwale mu maaso kuba omwoyo
mutukuvu
yesu yibazibwa booluganda musiibye mutya buli nyina mukama waffe yesu
mukulika
eyo yonna gye mukomye
era
nga mmanyi nti temukoze eyo butali
butuukirivu
kubanga betukola obutali
butuukirivu
tuvumaganya erinnya lya kitaffe oyo ali
era
netuliddugaza
naye
ng'ebiro ebyokutegeera bwe biri kwagala okukola ebintu ebiri mu kutegeera katonda
kitaffe
omwana n'omwoyo
omutukuvu
tusobole okutukuza erinnya
lye
litwasooka okuddugaza
edda
bwe twakolanga
byatatulagiranga
naye nga tetwabikolanga mu linnya
lye
era waliyo bangi abalinga
abo
abakyaddugaza erinnya lya
kitaffe
abakola ebitasaana mu linnya
lye
mukama waffe
yesu
era bangi ku abo abalowooza okutya
katonda
naye ng'ebikolwa byabwe byegaanira
ddala
se tumwebaza
bwe
tuba ffenna tutambudde gye tutambulidde
ne
tutavumaganya linnya
lye
wabula nitwongera okulitukuza
nga
tukola ebyo byennyini bye yatulagira okusobola okutukuza erinnya
lye yesu
yeebazibwe
so
tumuddiza ekitiibwa
n'ettondo
kitaffe omuyinza ebintu
byonna
ow'omuggulu wamu ne mukama waffe
yesu
kigambo kye bulamu bwaffe era n'omwoyo omutukuvu omulabirizi waffe omulosikwa tubaddiza ekitiibwa
n'ettendo
twebaza olw'ejjira bamalayika lyonna
lye
baatuma okutuweereza era amu n'obutonde
bwonna
obukyatuweereza kyonna ekitiibwa n'ettendo tubiddiza
kitaffe
ne ku lw'abatukuvu bonna okwetula ensi
yonna
abeetukuza okuba mbika n'ennimi
n'amawanga
ne bakomawo mu kika ekitukuvu
ennyumba
ya kitaffe
the household of the Father in heaven
mulinnya lya mukama waffe yesu
in the name of the Lord Jesus
tugenda kweyongerayo
we're going to be moving on
okulaba ebyava mu lugendo lwe
to see what came from the journey of heaven
enkoza setan
the schemes of the devil
eri katonda n'egyekanisa
unto God and unto his church
yesu yeebazibwe nnyo
praise Jesus so much
enkoza setan tuzisoma
we started the schemes of the devil
nga tujjukira
and we remember
nti ddala ewaffe mu ggulu
that truly our home is in heaven
nga bafilipo satu bwetugamba
like Philippians 3 tells us
onyola 20
that verses 20
nti waffe mu ggulu
that our home is in heaven
naye twawulira mu Isaiah
but we heard in Isaiah
14
Isaiah 14
verse 17
nti
sitaani tata basibe kudda mu nsi yewange
the devil never lets captives go back to their home country
so waliwo enkwe mu kkubo
now there are schemes along the way
era nga tulagirwa
and we are commanded According to Psalms 2, verse 10 and
12,
to kiss the son lest we get lost on the way.
So,
now, by the many schemes, many of our brethren pass under the sun. They don't make it back in the kingdom of heaven, our home, but they get lost within hell. And the Father speaks openly in Jeremiah, do not pray for the dead, neither the one who goes, but for they have not made it back to their home country. What hinders us most are the schemes of the devil, the ones of the heavens and those deep, the open ones and the sacred schemes. But like the new generation with the full knowledge of God, we move on to know those schemes. Praise Jesus so much. And even today, this heading we are seeing, it's what winds up and then begins. It winds up as we separate the Holy Spirit and the works of righteousness from the spirit of the devil and its works of unrighteousness. And at the same time, we begin to see the right Christ and his church and the false Christ and their churches.
Yes,
we praise Jesus so much. We see the fourth beast.
Yes,
praise Jesus. The kingdom of the Romans. The Roman Empire. The kingdom of the devil. The spirit of the devil.
Yes,
praise Jesus so much. Today
what
we're going to focus most on is to see how the beast, the fourth beast,
known
as the Roman Empire, is what we're going to be looking at. The fourth beast, known as the Roman Empire, the kingdom of the devil, and it's the spirit of the devil. How it made an image. That image, known as the Roman Catholic Church,
and
all the other religions and the beliefs, to be able to fight, to be able to fight the real salvation, the gospel of the kingdom of God, the kingdom of heaven, and its righteousness. In the bracket we call it obulokozi.
Yes, he was.
Praise Jesus. That heading is broad, and
they're
going to cover it today.
Yes, he was.
Praise Jesus.
We
began saying,
heading
we're
going
to be seeing is to see the fourth beast,
Roman Empire,
the kingdom of the Roman Empire, the kingdom of the devil, the spirit of the devil, the way it made the image or its image,
Roman Catholic,
known as the Roman Catholic, the Roman Catholic Church, together with religions and the beliefs which are different, able to fight the gospel of salvation, the gospel of the kingdom of God, the kingdom of heaven,
and
its righteousness. What we call true salvation,
yes,
praise Jesus, involves getting born again.
Yes,
praise Jesus. That's what we're going to be looking at, to be able to get explained what really happened.
Yes,
praise Jesus. But we last heard that beast, the Roman Empire, it fought much with the church and we reached to get a wound. And we last saw that Apostle Paul entered in Rome to be able to start salvation there.
Yes,
praise Jesus so much.
And preach
the gospel of the kingdom of God, the kingdom of heaven.
But
we told you that there was falsehood which was moving on to show
kirabika ate omutume Peter ate yali atandise obulokozi.
Perhaps Apostle Peter is the one who began salvation
in Roma.
In the Rome.
Naye nga kyonna bwali bulimba.
But all that was false and deception.
Ensolo yali egenda mu maaso n'okola ekifaananyi kyayo.
Beast was moving on to make its image.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Ebiseera ebisinga.
Many times.
Ebigambo bitubadde wala.
Those words have been far from us.
Naye nga bwe tugenda okubinyonnyoka
leero. But we're going to get explained of them today.
Tusooke tukunyonnyoleko owulire.
Let's first explain for you and you hear.
Kusinziira mu Daniel.
According to Daniel.
Esuula eno ey'omusanvu.
Daniel chapter 7.
Olunyiriri olw'abiri mu esatu.
From verse 23.
Paka abiri mu musanvu.
And to 27.
Batugamba bwe bati ku nsolo eyo yokuna.
Us like this were the fourth beast.
Daniel esuula ey'omusanvu. Olunyiriri olw'abiri mu esatu.
Daniel 7:23.
N'ayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obw'okuna mu nsi obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna era obulirya ensi zonna era obulizisambirira era obulizimenyaamenya n'amayembe ago ekkumi mu bwakabaka obwo muliba bakabaka kkumi abaligolokoka n'omulala alibaddirira aligolokoka naye talifaanana ng'ab'olubereberye naye alijjawo bakabaka basatu era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Aliteganya abatukuvu b'oyo akolaki?
Oppress the saints of the Most High.
Ali waggulu ennyo. Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Okwo nno kwe kulwanisa kw'ekkanisa
enkulu. That's the fighting of the rightful church.
Naye nga batugambye.
But they have told us.
Ensolo ey'okuna.
The fourth beast.
Bwakabaka obw'okuna ku nsi.
The fourth kingdom on the world.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Nga twakizudde.
But we discovered it.
Oba tuzze tukizuula.
Oh, we've come discovering it.
Obwakabaka buno.
That this kingdom.
Bubeera bwakabaka bwa Satan.
It's the kingdom of the devil.
Era bubeera mwoyo gwa Satan.
And it's the spirit of the devil.
Nga gugolokose obufuzi bwago mu masaka
gano. And it awakes its rulership amongst the people.
Oluvannyuma lw'okuba nti twali tumaze okulaba ensolo ezaasookesa.
That we've first seen the first three beasts.
Ensolo ezo ezaasookesa.
The first three beasts.
Kwaliko engo.
There was the leopard.
No kwaliko empologoma.
There was the lion.
Jitwai manyirwa nga Babylon Empire.
That was known as the Babylon Empire.
Ne tulaba eddubu.
And we saw the bear.
Ensolo yali ey'okubiri.
The second beast.
Obwo bwakabaka obw'okubiri.
The second kingdom.
Obwamanyirwa nga Medo-Persia.
Which was known as Medo-Persia.
Then kwolekerwa ensolo ey'okusatu.
And we heard the third beast.
Eyalinga engo.
Which was like a leopard.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Eno yamanyirwa nga Greek.
That was known as Greek.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Greek we have vowed.
After Greek passed away.
Ensolo ey'okuna eyajja.
The fourth beast which came.
Yamanyirwa nga Roman Empire.
What's known as the Roman Empire.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye eno yagatta version zonna esatu ezaasooka.
Joined all the first three versions of the beasts.
Okusobola okulwana.
To be able to fight.
N'okulinnyirira n'okusaanyaawo abatukuvu.
To trample and to destroy the saints.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ebimu ku ebyo tugenda okunyonnyoka leero.
Some of what we're going to be explained of today.
Ensolo eno.
This beast.
Roman Empire.
The Roman Empire.
Oluvannyuma lw'okufuna ekiwundu.
After getting a wound.
Eky'ekitala.
Of the sword.
Eky'ekigambo kya
Katonda. Of the word of God.
N'omutume Paulo n'atuuka okugenda ku kitebe kyayo.
Apostle Paul reached to go to its base.
We yali esinziira.
Where it was basing.
E Roma.
In the Rome.
Mu Italy.
In Italy.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ate yasala olukujjukujju.
Afterwards they plotted schemes.
N'ekolawo ekifaananyi kyayo.
They made its image.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ekifaananyi kino.
This image.
Yandibadde nga Roman Empire.
What would have been as the Roman Empire.
Yakolawo ekifaananyi.
It made an image.
Kibayita Roman Catholic Church.
Known as the Roman Catholic Church.
Era nga muno mulimu n'amadiini amalala mangi.
And these are many other religions.
Mpozi n'enzikiriza.
And even the beliefs.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Songa zino zaagenda mu maaso.
Yet this moved on.
N'okulwanisa obulokozi obwa ddala.
To fight the real salvation.
Enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Kyali kizibu nnyo.
It was very hard.
Kusobola okulaba ngeri ki. Ekifaananyi kino gye kyakolebwamu.
To see in the likeness how this image was made.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga mu kukolebwa kw'ekifaananyi kino.
In making of this image.
Ensolo eri oba Roman Empire.
The other beast of the Roman Empire.
Yali egenda mu maaso n'okuwona ekiwundu.
It moved on to get healed of its wound.
Neyita mu kisiikirize kyayo.
When it passed through its shadow.
Oba mu kifaananyi.
Or its image.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Katusomeko mu kubikulirwa.
Let's read Revelation.
Ensolo eno ey'ekkumi n'esatu.
13.
Katusome olwo 15.
Let's read. Verse 15.
Okubikulirwa essula ya 13 olunyiriri olw'15.
Revelation 13 verse 15.
Neweebwa okuwa ekifaananyi eky'ensolo okussa omukka. Ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo newaliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkofu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe.
Waliwo ensolo gye tujja okulaba
eyalina
amayembe agalinga ag'omwana
gw'enjovu
tujja kugiraba naye ng'ate bwe yali tennaba kubanga
ejja
yasinga ennyo okulabika nga ekifaananyi kye kyasookawo.
Its image is what came first.
Yes, you have
praised Jesus.
Ekifaananyi ky'ensolo eri yafuna ekiwundu.
The image of the beast which got a wound.
Kyengeza kukugamba kiri bwe
kiri. What I try to say is this.
The Roman Empire bw'emala okufuna ekiwundu.
After the Roman Empire got a wound.
Ku by'obufuzi byayo.
On concerning its political affairs.
Yali tekyasobola kugenda mu maaso.
It could no more move on ahead.
Olw'ekivuma ekinene ekyaliwo mu nsi
yo. Of the great storm which happened on their world.
Yasalawo okukola ekifaananyi.
They decided to make an image.
Ekifaananyi ekyo kimanyiddwa nga Roman Catholic
that
Church.
Image is known as the Roman Catholic Church.
Kirimu amadini maji agakikwe.
It and many other religions hidden in it.
Abali munga abamu kuboba manyi nabo nanga tebamanyi.
Those in it and others are aware of it and others are not aware of it.
Yes, you have to
praise Jesus.
Naye ate.
But still.
Mukasera katukuja kulaba ku nsolo eyagolokoka ate.
This time we shall see the beast which arose again.
Yefananyiriza ddala ng'obulokozi
kuzibula. That which appeared like real salvation.
Ne ate ng'esinzisa abantu ensolo eri.
Yet it makes people worship the former beast.
Ngeita mukifaananyi
kyayo. When it passed through its image.
Kyenjagala okukugamba.
What I want to tell you.
Tewaliwo obulokozi.
That there is a salvation.
Obwagulokoka nga si butuufu.
Which are walk and it's not right.
Naye nga bugenda businzisa abantu.
But it causes people worship.
Ekifaananyi kino.
This image.
Omanyiddwa nga Roman Catholic.
Known as the Roman Catholic.
Bamalirize nga basinza Roman Empire.
That they will end up worshiping the real Roman Empire.
Ubwo omwoyo gwa Satani.
The spirit of the devil.
Ubwakabaka bwa Roman Empire.
In the kingdom of the Roman Empire.
Yes, you must
praise Jesus.
Emitendere egyo tuli baakugira.
We have to see those levels.
Naye nga olwali tukyayagadde okutunuulira ekifaananyi.
We want to look at this image.
Tulyoke tuleeta ate ensolo eyo eringange yeefaananyiza erina amayembe agalinga omwana gw'endi.
That beast with horns like of the Lamb of God.
Bulinga bulokozi.
It's like salvation.
Naye ngate nabo bugamba abantu.
But it tells people.
Musinze ekifaananyi ekyo.
You worship that image.
Ekyensolo eri yafuna ekiwundu.
The beast which got the wound.
Ekifaananyi ekyo Roman Catholic.
That image the Roman Catholic.
Naye ate oluvannyuma.
But after.
Alina omalirisa nga basinza Roman Empire.
They have to end up worshiping the Roman Empire.
Ensolo yennyini.
The real beast.
Oba omwoyo gwa Satani ogwadda.
Or the real spirit of the devil.
Obwakabaka bwa Satani.
The kingdom of the devil.
Yes, you have to
praise Jesus.
So kyovudde olanga bakugamba.
That's why they have told us.
Nti ensolo eri yafuna ekiwundu.
The beast which got a wound.
Baagikolera ekifaananyi.
They made an image of it.
Kiba kyali kizibu nnyo.
It was very hard. Because you know an image does not threaten in reality.
Yes,
praise Jesus. The image
it
doesn't threaten.
If
you find here the image of a lion, and you see, that's an image. People feared much the Roman Empire. Their actions which were harsh. And they made an image of themselves. Which was not so much threatening. Which would have called the Roman Catholic.
Yes, we have
praised Jesus. But the reality. God has never said the Roman Catholic exists as the church. And there was salvation.
Yes, he was
raised Jesus. But I first told you last time. It's not a battle of flesh and blood. Not between your brethren. Not between religions and beliefs. But between light and darkness.
Yes, he was
raised Jesus. Let's get back to the Acts.
Acts 28.
I'm going to show you tricks they used to be able to create that image. The image of the beast. To be able to wipe away salvation. And the gospel of the kingdom of heaven.
There
are some of the things you're going to be looking at. According to the realities which happened. In the Rome, there has never begun what we call the Roman Catholic.
Yes,
he was raised Jesus. And the rightful thing was this. That the gospel had already shifted from Israel. It was moving on to God the Gentiles. Because of the reasons we're going to be hearing. But the Roman Empire
obufuzi bugiweddeko.
It saw that its rulership had been weakened.
Olw'ekkanisa yali eyimuse
y'obulokozi. By the Church of Salvation which had been weakened.
Kiyakola.
What it did.
N'ekola ekifaananyi ekyo.
They made that image.
Ekimanyiddwa nga Roman Catholic.
Which is known as a Roman Catholic.
Osobola okufugira mu kifaananyi kyayo.
To be able to reign in its image.
Nga bw'egenda maaso n'okuwona ekiwundu eky'ebyobufuzi.
Moved on to be healed of the wound of the politics.
Kiyali efunye.
That it had been inflicted upon.
Oluvannyuma ennyo.
After that.
Ekomewo efuge.
To come back to reign.
Abantu beewuunye.
People will wonder.
Ensolo eyali yavaawo ate
ng'ekomyewo. Which had passed away and it has come back.
Oba obwakabaka obwali buvuddewo.
The kingdom which had been phased out.
Ng'ate bukomyewo.
It's come back.
Kati kyokka tusomewo wano.
Let's read here.
Bikola abatume 28.
Acts 28.
Onyole 14.
Verses 14.
Bikola abatume esula ya 28. N'olunyiriri lwa 14.
Acts 28 verse 14.
Gye twasanga abooluganda ne batuyita okumala wamu nabo ennaku 7. Awo bwe tutyo ne tutuuka e Ruumi. Abooluganda bwe baawulira ebigambo byaffe ne bavaayo okutusisinkana mu katale ka Apiyo ne mu bisulo ebisatu. Pawulo bwe yabalabako ne yeebaza Katonda n'aguma omwoyo. Bwe twayingira mu Ruumi.
Baatuukira ddala e Roma
we reached right at Rome.
Ate ekyewuunyisa baasooka kumala ennaku 7.
What surprised the first spent their 7 days.
Ezaali zirako omwoyo omutukuvu yali atambula nabo.
We showed the Holy Spirit moved with them.
Alabikira mu omusanvu gy'ekikondo
ky'ettaala. Who appeared in the 7 spirits of the lampstand.
Era nga ne Roma oyo.
In that Rome.
Y'omu ku nsento n'otono.
Is one of the few countries.
Oba ebibuga ebitontono.
Or one of the few cities.
Biringa 17 okwetoola ensi yonna.
There are like 17 in the entire world.
Ebibuga ebiba byetoolodde ensozi 7.
And those cities are surrounded by 7 hills.
Biri ebibuga 17.
They are 17 cities.
Ne Uganda nga mwali.
Including Uganda.
Ne Israel nga mwali.
Even Israel inclusive.
Belgium balinayo.
Belgium they have that.
California
and others. California and the others.
Yes, you have
praise Jesus.
Abanabi. Abanawulira okuyitibwa kw'eggwanga mujazi wulira
princes. Who hear the call of the nation or hear of those countries.
Yes, he was
praise Jesus.
Naye nga ekisinga okwewuunyisa.
But what surprises.
Nti omwoyo omutukuvu yakyusaako ko base.
That the Holy Spirit had ever changed the base.
Okugiggya mu Isirayiri.
To shift it from Israel.
N'agiteekako e Roma.
And he took it to Rome.
Base ey'obulokozi obwa ddala.
The base of the real salvation.
Yes, he was
praise Jesus.
Naye baagirwanisa.
But they fought it.
Baatondawo ekifaananyi.
They created an image.
Kya Roman Empire.
Of the Roman Empire.
Kibayita Roman Catholic Church.
Known as the Roman Catholic Church.
Ekyavaamu amadini si matono nga bonna agawulira.
Of which came not a few religions like you'll hear.
Ne bazibikira obulokozi obwo.
And they blocked salvation.
Era Mukama teyakoma ng'okwo.
God did end there.
Yagendanga mu maaso okuyimusa.
He moved on to raise.
Obulokozi buto.
The salvation afraid.
Naye ensolo yagendanga egoberera.
But the beast moved on following.
Ng'eyita mu kifaananyi kyayo.
Which passed through its image.
Kyetumanyi nga Roman Catholic.
Which is the Roman Catholic.
Neddamu newamba obulokozi obwabeeranga buyimuka buli kiseera.
It captured again salvation which always awoke.
Tujja kuwulirako Martin Luther ng'ayimusa obulokozi.
We shall hear Martin Luther raising salvation.
Okusinziira mu England.
A person in England.
Bwe baayitanga Protestant.
Which they called the Protestant.
Nabo baamala ne bamuwamba ne bamufaananya nga bwe baagala.
Then two were captured and made them appear the way they wanted.
Mu biro ebyo.
In those days.
Waayimukayo amadiini amalala
mangi. There arose many other religions.
N'abasiraamu namwe bagasi.
Even Muslims included in there.
Abasemisidde nabo ne bajja.
The Adventists too came.
Mu maaso awo.
And hid there.
Kama yasalawo yingira mu America.
God decided to enter America.
Okuddamu ayimusa obulokozi.
To raise salvation afloat.
Naye ekyewuunyisa.
But what surprises.
Mu America eyo.
In the America.
Ensula eri ey'amayembe abiri yayimukira.
The beast of the two horns was raised within there.
Ebyefaananyiriza ng'obulokozi.
That which appears like salvation.
Yes, you have
praise Jesus.
So bingi byogenda okubanga olaba.
Many things you got to be seeing.
Era n'okwewuunyiza ddala.
And you may be totally surprised.
Kubanga ebintu ebyo bibadde bijja bitambula.
Things have been moving like that.
Era weebuuze.
And you ask yourself.
Abatukuvu babadde bawonawo bati.
How have been the saints felt?
Nga bakutte Bible ne bagyesomera.
They hold the Bible and read it themselves.
Naye baba babadde bakubira story.
You have been following stories.
Stories zisinga zonna.
Most of the stories are false.
Ezikwatagana ku nzikiriza
eziri mu nsi. Those concern the beliefs under the sun.
Kasita baatandikirawo wano ku Roma.
If they began right at Rome.
Ebintu byakyusibwa ne biwanyisibwa.
They were changed and totally exchanged.
Atusome ebikolwa abatume 28:16.
Read Acts 28:16.
Bikolwa abatume 28 olunyiriri lwa 16.
Acts 28:16.
Bwe twayingira mu Roma, Pawulo n'alagirwa okubeera yekka wamu ne sirikali eyali amukuuma. Awo bwe waayitawo ennaku 3 n'ayita abakulu b'Abayudaaya. Bwe baamala okukuŋŋaana n'abagamba nti nze abasajja ab'oluganda, newankubadde nga saakola kibi ku bantu, newankubadde ku mpisa z'abajjajjaffe, na ye nasibibwa nempeebwayo mu mikono gy'Abaruumi mu Yerusaalemi.
Yes, ye bazibu praise Jesus.
Okuyiganisibwa
the persecution
ngomutume Pawulo agenda maaso n'okulwanagana n'ensolo.
And Apostle Paul moved on to fight with the beasts.
Imagine nga Roman Empire.
It's known as Roman Empire.
Yes, ye bazibu
praise Jesus.
Katonda yakola urukwerwe.
God made his own plots.
Paka nga mutusiza wenyine awali
ekitundu. Till he reached Paul to the base of the beasts.
Yes, ye bazibu
praise Jesus.
Naye mwatuukayo.
But when he reached there.
Kiraga yali abulira njiri ya burokozi.
It shows he was preaching the gospel of salvation.
Njiri y'obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Era nga ye kennyini.
And he himself.
Yali yalondebwa ku lw'abamawanga.
The one was chosen for the Gentiles.
Era n'atuuka n'okugendayo.
And he reached to go even there.
Kola omulimu ogwo.
To execute that work.
Naye ensolo eyokuna.
But the fourth piece.
Roman Empire.
The Roman Empire.
Obwakabaka bwa Satani.
The kingdom of the devil.
Omwoyo gwa Satani.
The spirit of the devil.
Bwe gwalabanga olutalo olugulemye.
When it saw the battle had failed on their side.
Ne basalawo bakole ekifaananyi.
They decided to make an image.
Ekya Roman Catholic.
Of the Roman Catholic.
Kyefaananyirizeemu ku ngeri y'obwa Katonda.
To appear as if things of God.
Naye ng'obwedde obufuzi bwennyini bwe bwali buliwo obwo bwa Roman Empire.
The rulership of the Roman Empire was what was existing.
Babaagala bayite mu kiwundu kino.
And they wanted to pass through this image.
Mu kifaananyi kino.
They wanted to pass through this image.
Roman Empire ewone ekiwundu
ky'ebyobufuzi. The Roman Empire to be healed of the wound of their politics.
Kubanga yali obufuzi bwayo buweddemu amaanyi mu nsi.
Politics had been weakened in the entire world.
Bino nno byabaawo mu 312.
This happened in 312.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Ujja kulaba ku Emperor Constantine.
We shall see of Emperor Constantine.
Yayingira bisatu kumi na bibiri
awo. Entered in 312.
Nayingira ekkanisa y'obulokozi eyaliwo.
Entered the Church of Salvation which existed.
Ne bagiwamba.
And they captured it.
Ne bagiteeka mu system gye baali baagala.
And they put in the system they wanted.
Katugende mu maaso katuwulire.
Let's move on to here.
Era wano wava okukyusa ebintu bingi.
Here involved changing many things.
Ne bagamba nti omutume Paulo gwe Peter gwe baali batumyemu.
And they said Peter who had been sent to the Rome.
Ate nga si yaliye.
Yet it wasn't Apostle Peter.
Nikola yabatumye essuula ya 28 olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana.
Acts 28 verse 18.
Abo bwe baamala okukemereza bwe baamala okunkemekkereza ne baagala okunsumulula kubanga tewaali nsonga gye ndi yakunzisa. Naye Abayudaaya bwe baagaana ne mpalirizibwa okujjira Kayisaali singa alina ekigambo okuloopa eggwanga lyaffe. Kale olw'ensonga eyo mbayise okundaba n'okwogera nange kubanga olw'essuubi lya Isirayiri nsibiddwa n'olujegere luno. Bo ne bamugamba nti ffe so tetuweebwanga baluwa za bigambo byo okuva mu Buyudaaya, so tewali kuba oluganda eyali azze n'atubuulira oba n'ayogera ekigambo ekibi ku ggwe, naye twagala okuwulira okuva gy'oli by'olowooza.
Yali ali Roma.
He was in Rome.
Waliyo Abayudaaya abaliyo.
And there were Jews who lived there.
Baali tebamanyi nsonga z'okuva mu Isirayiri bwe zaali.
They didn't know his issues from Israel how they were.
Era nga nabo baali tebagambiddwako.
And they too had not been made aware of it.
Biki ebyaliwo wakati w'omutume Pawulo.
What happened between Apostle Paul.
Eyali Sawulo.
He who was Saul.
Ne baganda ba Isirayiri.
And his brethren the Israelites.
Naddala Abafalisaayo.
Mostly the Pharisees.
Be yali avuddemu.
Those who had come from.
Atuyongereye tuwulire.
Dukula yabatuma essuula eya 28 olunyiriri olwa 22 nti naye twagala okuwulira okuva gy'oli by'olowooza kubanga ebigambo eby'ekizikiriza eby'enzikiriza eno tumanyi nti kiweebwa wonna wonna tumanyi nti kiweerebwa wonna wonna. Dukula yabatuma 28 olunyiriri olwa 22 nti naye twagala okuwulira okuva gy'oli by'olowooza kubanga ebigambo eby'enzikiriza eno tumanyi nti kiweerebwa wonna wonna. Ne bamulaga olunaku ne bajja bangi gy'ali mu kisulo n'abannyonnyola ng'ategeeza obwakabaka bwa Katonda era ng'abakkirizisa ebigambo bya Yesu mu mateeka ga Musa ne mu byabannabbi okusooka enkya okutuusa akawungeezi. Abamu ne bakkiriza bye yayogera, abamu ne batakkiriza. Bwe bataatabagana bokka na bokka ne bagenda. Pawulo bwe yamala okwogera ekigambo kimu nti Omwoyo Omutukuvu yagamba bulungi bajjajjammwe mu nnabbi Isaaya ng'agamba nti genda eri abantu bano oyogere nti okuwulira muliwulira ne mutategeera. Okulaba muliraba ne mutetegereza. Kubanga omutima gw'abantu bano gusavuwadde. N'amatu gaabwe gawulira bubi. N'amaaso gaabwe gabazibye. Baleme okulaba n'amaaso n'okuwulira n'amatu. N'okutegeera n'omutima gwe.
Yesu yabazibwa. Yabannyonnyola.
Explain to them.
Ebiri mu Isaiah mukama.
What's in Isaiah?
Kama bila liaga Isaiah.
When God had told Isaiah.
Kugwanga lia Israel.
On the nation of Israel.
Tibari bakanya mitima jengu.
That they had gotten their hearts.
Tibari bakanya ukuhulira.
And they had refused to hear.
Yesu yabazibwa.
Praise Jesus.
Kakati yabanyo nyoranga achari mu Israel.
Now we explain this to them while in Israel.
Ibagana.
And they refused.
Na hatu uka Muroma.
And he reached in Rome.
Ira na asingana wia singana yu.
And he phoned there.
Nabona abanyo nyoranga.
Those we explained to them.
Nabona ibagana.
Those to refuse.
Na iya bagamba.
And he told them.
Timbutufu uroko
truly salvation has been taken from you.
It has
been taken to the Gentiles.
So,
now the journey of salvation shifted from Israel to all the Gentiles' entire world. That's how it first came to Rome. And we would have heard things of salvation from there. But we wonder why is there that thing called the Roman Catholic Church?
Why not
the gospel of salvation?
Era sindiria bwakabaka bwakatonda.
The gospel of the kingdom of God.
Waliwo ebyabaawo.
There are things which happen.
Katugende mu maaso.
Let's proceed on.
Naye nga kitugende mu maaso n'okunyonnyola.
How are we going to explain?
Engeri y'obulokozi buno gye bwalwanyisibwamu.
That the way the salvation was fought.
N'enjiri y'obwakabaka bw'omuguru.
And the gospel of the kingdom of heaven.
Ne wajjawo ekifaananyi ekyo.
And they came in that image which is right now.
Ekifaananyi kya Romani. Catholic Church.
Image of the Roman Catholic Church.
Atenga chifana cha Roman Empire.
The image of the Roman Empire.
Waliwo kubuzabuza n'okukyusa kyusa kwonyo.
They involved much confusion and much changing.
Era Satan.
And the devil.
Yakozesa akabonera ako.
Is the one who used that sign.
Okusobola okutonda wa amadini amalala.
He created many other religions.
Olwensonga nti omusana gw'ebintu byonna gwali gutandise okubula.
Because the light of everything had begun to disappear.
Omusana gw'ebyobulokozi.
The light of salvation.
Enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Obwakabaka bw'omuguru.
The kingdom of heaven.
Tume Paulo yanyonyola ku bw'omwoyo mutukuvu.
Apostle Paul explained by the Holy Spirit.
Bikwa batume 28:28.
Acts 28:28.
Yagamba Roma.
He said to the Romans.
Mune yagamba Abayudaya.
He talked to the Jews.
Bwe yali e Roma.
When he was in Rome.
Yabagamba ebigambo.
He told them these words.
Ebikwa batume esula ya 28. N'olunyiriri olwa 28.
Acts 28 verse 28.
Kale mutegeere nti obulokozi bwa Katonda buno buweerezebwa abamawanga. Nabo bali buwulira. Bwe yayogera ebigambo ebyo, Abayudaya ne bagenda nga bawakana nnyo bokkana bokka.
Yes, he was
raised Jesus.
Yabagamba.
He told them.
Munango obulokozi ekyaddala.
The real salvation.
Bujjiddwa mu ggwanga lya Mwira Isirayiri.
Salvation has been shifted from the nation of Israel.
Bwolekedde abamawanga.
It is headed to the Gentiles. Praise Jesus.
So basi y'obulokozi bwetu bwe yajja
ekyuka. That's the base of salvation changed like that.
Naye ajjukira omutume Pawulo.
But remember Apostle Paul.
Obulokozi buno nga ayogera nti bukyusiziddwa.
This salvation has said it's been changed.
Tekyava ku ye.
It didn't come for him.
Tekyava ku kisuubizo kya Mukama waffe
Yesu. It came from the promise of the Lord Jesus.
Okusinziira mu Matayo 23.
According to Matthew 23.
Yesu yabazibwa.
Praise Jesus so much.
Yagamba abaana ba Isirayiri ebigambo
bino. Children of Israel of these words.
Tuddeyo ku Matayo tulabe.
Get back to Matthew and see.
Matayo esuula ya 23 n'olunyiriri lwa
35.
Olunyiriri lwa 35.
Matthew 23 from verse 35.
Okay, katuve ku lwa 35 okutegeera obulungi.
Matayo 23 olunyiriri lwa 33.
Matthew 23 from verse 33.
Mwe emisota abaana b'embalasaasa mulidduka mutya omusango gwa Geyena? Laba, laba, kyenva mbatumira bannabbi n'ab'amagezi n'abawandiisi n'abamu ku bo mulibatta mulibakomerera n'abalala mulibakuba emiggo mu makuŋŋaaniro gammwe mulibayigganya mu byalo byonna mulyoke mujjirwe omusaayi gwonna omutuukirivu ogwayiika ku nsi okusookera ku musaayi gwa Abeli oyo omutuukirivu okutuusa ku musaayi gwa Zaakaliya omwana wa Berakiya bwe mwattira wakati wa yeekaalu n'ekyoto. Mazima mbagamba nti ebigambo bino byonna birituukirira ng'emirembe birituukirira ab'emirembe gino. Yerusaalemi, Yerusaalemi, atta bannabbi, akasuukirira amayinja abantu abatumibwa gy'ali. Emirundi emeka gye nayagalira ddala okukuŋŋaanya abaana bo, ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo munda w'ebiwaawaatiro byayo ne mutayagala? Laba, ennyumba yammwe ebalekeddwa kikulukwa, kubanga mbagamba nti temulindabako n'akatono okusooka leero okutuusa lwe mulyogera nti aweebwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama.
Yesu yeebazibwe. Kama waffe Yesu bwe yali nga tannaba ku linnya okwambuka mu bwakabaka
bw'omuggulu,
Yesu yeebazibwe, yaleka Isirayiri agibuulidde ekigenda
okubaawo.
Yabagamba ennyumba yammwe egenda sigala ng'ekifulukwa. Bwe kugamba nti Isirayiri okuva ebiro ebyo yalina okufeesinga entalo, n'okutuuka
leero.
Era nze sisobola kukisabira nti entalo
zikomye,
kubanga obwo bunnabbi
ate
Mukama wange mwennyini ye
yabuteekawo.
Mukama waffe mwennyini Yesu
ye
yagamba ennyumba agirisenga
kifulukwa.
Balina kuba mu ntalo bwebali
paka
bwe banaamala okugamba nti ye Mukama waffe Yesu ye
wuyo. They will say is the Lord Jesus, he is the one.
Kubanga sibandi kuba bakiriza Yesu.
For not many of them believe Jesus.
Nyumba yalina kusigala nga kifurukwa.
The house must remain desolate.
Kuba ekwanga lyonna erya Isirayiri.
All the entire nation of Israel.
Tovola bali baddemu entalo okuva Mukama waffe Yesu lwe yava ku
nsi. Why they have been facing wars ever since Jesus left the world.
N'okuddayo mu ggulu.
Even to get back to heaven.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Okutuuka lw'anaakomawo.
To reach when he comes back.
Bwe babakkiririza wakati wano.
If they will believe in the midst here.
Bajja kuddamu balabe Katonda waabwe.
See their God again.
Yes, you must
raise Jesus.
But why when you watch Babakuba?
Don't be surprised why they are beating
Israel.
Why do they grab from them?
Why
have they taken their land from them?
The God
who fought for them those days, where did he go?
Yes, you must
raise Jesus.
But they
don't ask themselves.
So why do we charge you?
Something that is a secret there.
The new Babakanga Chifuruko.
They left the house desolate.
Okutuuka lwe baligamba
to reach where they will say
awewe ekitiibwa yajja mu linnya lya Mukama
waffe,
paka nga bamaze okukkiriza Mukama
waffe Yesu
kujja kw'okwasooka,
ate
ne bakkiriza n'okujja
okw'okubiri.
So mutume
Paulo
okutambuza obulokozi
okubutwala
e Roma bulyoke bubuna amawanga
gonna,
bwali bunabbi bwa Mukama waffe mwennyini
Yesu. And today to end up where we are now,
in this
nation of Uganda,
for
the call upon this nation,
that had
been proclaimed
that
the gospel of salvation
will
pass through the entire world.
And
Israel will get back again.
Yes, he
was praise Jesus.
Of course,
the Apostle Paul spoke of them.
Who
was given to move salvation in the Gentiles.
Even though
all apostles had to follow that
issue. But
Apostle Paul was committed that commission upon him.
Yes, he was even.
Praise Jesus.
Briefly
go to Romans 11,
verse
25. Kubanga saagala mwe abooluganda obutamanya kyama kino, mulemenga okubeera ab'amagezi mu maaso gammwe mwekka, ng'obukakanyavu bwabeera ku Bayisirayiri mu kitundu okutuusa okutuukirira kw'abamawanga lwe kulituuka. Era bwe kityo Abayisirayiri bonna balirokoka, nga bwe kyawandiikibwa nti muliva mu Sayuni awonye alijjawo obutatya Katonda mu Yakobo. Era eno y'endagaano yange eribbo bwe ndibaggyako ebibi byabwe. Mu njiri be balabe ku lwammwe, naye mu kulondebwa baagalwa ku lwa bajjajja.
Yesu yeebazibwe. Ekituufu kiri bwe kiti. Nti omutume Pawulo aweereddwa okutambuza obulokozi okubuggya mu Isirayiri, okubutwala mu baamawanga bonna,
atumibwa
e Roma wennyini,
awali
ekitebe ky'ensolo,
oba
obwakabaka bwa
Setaani,
ensolo ey'okuna. Yesu yeebazibwe, eyali efufuggaza abatukuvu
okubasaanyaawo
olw'ekikula kyayo,
omutwe
nga gwa mpologoma, okuyiwa omusaayi, ekitundutundu ekisinga nga kya mpologoma.
munenga kyangu and so the leopards
okusobola okuteeka amabalabala ku bantu
to be able to put spots on the people
walimu okuba wanomu omutukuvu
that no one appears to be holy
era twatunuulira obugere bw'ensolo eyo
look at the feet of that beast
nakufaanana ngo
bwetwebi they are like of the bear
okusobola okuyiwera omusaayi
to be able to shed blood still
n'okutta mama taata n'omwana
and to kill the mother father and the children
yesu yebazibwe
praise Jesus
naye ensolo eno weyafuna ekiwundu
when this beast got the wound
basalo baleeta ekifaananyi kyayo
decided to bring its image
ye Roman Empire
that's the Roman Empire.
Roman Catholic Church.
That's the Roman Catholic Church. To be able to fight salvation which Apostle Paul in the gospel of the kingdom of God which he had begun in Rome that
it
will be spread in the entire world.
Yes,
praise Jesus. But the truth is after that all the gospel has moved in all places
and
had bases in all places. It had the base in the Asia, like the first in Israel.
Never had a base.
It had a base
Europe.
In Europe, like the first seven in Rome. Where we know where Catholicism began from.
And
Europe is so hard. Salvation had a second base within Europe.
England.
In the England.
Protestant.
Which we knew as the Protestant. In those days.
Yes, yes.
Praise Jesus.
At Europe.
Now salvation.
America,
in America and it had a base there. Until reaching when it got destroyed.
At base in the same by you.
This last base
is
meant to be in Africa.
Africa, Uganda.
The pearl of Africa, Uganda.
And
we have to govern that issue. But in that exact moment, Israel has to get back in salvation. The entire of it. And
they
have to hear these words and understand them.
Yes,
praise Jesus.
You
know there is a jealousy involved there. How the thing disappeared. How salvation had disappeared.
Yes, you have
praise Jesus.
So
much. But in all what I'm about to tell you,
yes, you have
praise Jesus so much.
Where
it was in Rome. And he moved on to tell us things of salvation. Let's briefly get back. Acts 28. Verse
28. N'olunyiriri olw'abirimu omunaana
genda maaso
ebikola by'abatuma abiri mu munaana n'olunyiriri lw'abiri mu munaana kale mutegeere nti obulokozi bwa Katonda buno buweerezebwa abaamawanga nabo balibuwulira bwe yayogera ebigambo ebyo abayudaaya ne bagenda nga bawakana nnyo bokka na bokka n'amalayo emyaka ebiri miramba ewuwe yekka mu nju gye yapangisa n'asembezanga bonna abajjanga gy'ali ng'abuuliranga obwakabaka bwa Katonda era ng'ayigirizanga n'obugumu bwonna ebigambo bya Mukama Yesu Kristo n'ataziyizibwanga
Yesu yebazibwe
praise Jesus
yabeerayo e Roma
he was in Rome
enjiri ya bulokozi
the gospel of salvation
enjiri ya bwakabaka bwa Katonda
the gospel of the kingdom of God
obwakabaka bw'omuggulu
the kingdom of heaven
ekibuuzo kiri
the question is
yabulirawo
where did it disappear from
yes yebazibwe
praise Jesus
waliwo ekifaananyi kye baakola
there is an image they made
ekifaananyi ky'ensolo
the image of the beast
ekifaananyi kya Roman Empire
the image of the Roman Empire
baakola ekifaananyi kye bayita Roman Catholic
the image called Roman Catholic
nekijja nekisaanyaawo
and it came destroyed
enjiri y'obulokozi
the gospel salvation
enjiri y'obwakabaka bwa Katonda
one of the kingdom of God
obwakabaka bw'omu
the kingdom of heaven
era okusinziira ku settings z'okyokuwulira
according to settings you're to hear
nga tutandise mutongole Kristo mutuufu n'ekkanisa
ye after we officially begin the by Christ and his church
ne bakusa obulima n'amakanisa
gano the false Christ and their churches
ekintu baakikyusiza ddala okuva ku kkanisa y'obulokozi
shifted the thing right from the church of salvation
ne baleetawo kintu kirala nnyo
and they brought in a different thing
wabula amadini gona gagenanga maaso n'okusituka
all religions which moved on to raise up
gabiranga gafanana ekifaananyi ekyo
they appeared the likeness of that image
ekya Roman Catholic
of the Roman Catholic
Yes, he was
praised
him.
And he ended up worshipping the beast which got a wound. These words seem heavy, yet you have to understand them. For if you don't understand them, this generation, the world has been moving by for long. And
if
you're not ready to move on, move in darkness, but in the light,
yes,
praise Jesus. The truth is like this. There was a hypocrisy. And they changed the Apostle Paul. He was called to move the gospel in the Gentiles. And they claimed to bring in Peter, Apostle Peter. But it's not the real Peter. This is the aspect we're going to be seeing. They changed Apostle Paul and
he
began salvation in Rome, in the Gentiles. They changed Apostle
Paul
and they brought Apostle Peter. And they say Peter began it. But the truth, they had not brought the real Apostle Peter. They had brought Jupiter, one of the gods of the Romans. And that thing you see at the Vatican, the building, the Basilica,
Saint Peter Basilica.
Saint Peter Basilica. It's not of the rightful Peter. It's of Jupiter. And always you will realize them. People worship of things without knowing them. This is the moment you get to realize things of truth. And then in the Bible you are holding the real one. If you don't have it, sick of it. For the evangelist they gave you, some of them are not there.
Yes,
praise Jesus. They knew me such much about them. And they realized things were totally changed.
Yes,
praise Jesus. In Acts chapter 9, Apostle Paul, whom the Lord Jesus called, sent him to the Gentiles.
Yes,
praise Jesus. Let's read and hear. Acts 9, from verse 1.
Naye Sawulo bwe yali akyayogera ebigambo eby'okukanga n'eby'okutta abayigiriza ba Mukama waffe, n'agenda eri Kabona Asinga Obukulu, n'amusaba ebbaluwa ez'okugenda e Damasiko eri amakuŋŋaaniro. Bw'alirabayo abantu ab'ekkubo oba nti bw'alirabayo abantu ab'ekkubo oba nga basajja oba bakazi, abasibe abaleete e Yerusaalemi. Awo bwe yali ng'atambula ng'anaatera okutuuka e Damasiko, amangu ago omusana okuva mu ggulu ne gumwakira okumwetooloola. N'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limugamba nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? N'agamba nti, ani ggwe Mukama wange?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Mu biro bino,
in these days,
omutume Paul,
Apostle Paul,
Saul,
was known as Saul.
Yes, he was
embraced Jesus.
He Roman Empire.
He was serving the Roman Empire.
Or
the fourth beast. Yet he never knew it well. For religions and beliefs which existed then, they had already been captured. And all of them, Roman Empire was in charge of them. But they worked with much strength. And they thought they were serving God.
Yes, he was
embraced Jesus. And Apostle Paul, he met with the Lord Jesus. And he told him, why art thou persecuting me? He asked him, who are you, my Lord? He thought he was serving God.
At
the same time he was persecuting him.
Yes,
he was. Praise Jesus. He told him these words down. Acts 9 verses 5.
N'agamba nti, ani ggwe Mukama wange? Ye n'agamba nti, nze Yesu gw'oyigganya ggwe. Naye golokoka oyingire mu kibuga onoobuulirwa ebikugwanidde okukola. Naye abaali batambula naye ne bayimirira nga basamaaliridde kubanga bawulidde eddoboozi naye ne batalaba muntu. Sawulo n'agolokoka wansi, amaaso ge bwe gaazibuka n'atalaba kintu. Ne bamukwata ku mukono ne bamuleeta e Damasiko. N'amala ennaku ssatu nga talaba era nga tali nga talaba era nga talya wadde nga tanywa. Yaliyo omuyigirizwa mu Damasiko erinnya lye Ananiya. Mukama waffe n'amugamba mukolesebwa nti, Ananiya, n'amugamba nti, laba, nze nzuuno mukama wange. Mukama waffe n'amugamba nti, golokoka ogende mu kkubo eriyitibwa eggolokofu, obuulize mu nnyumba ya Yuda omuntu erinnya lye Sawulo ow'e Taluso, kubanga laba asaba, era alabye omuntu erinnya lye Ananiya ng'ayingira ng'amusaako emikono azibule. Naye Ananiya n'addamu nti, mukama wange, omuntu oyo nawulira ebigambo bye mu bangi, obubi bwe yakolanga abatukuvu bo abaali e Yerusaalemi bwe buli obungi.
Yali alwanisa baki?
Abatukuvu. He was fighting the saints.
Si nsolo yerwanisa abatukuvu n'ebateganya.
It's not the beast which fought the saints and oppressed them.
Omwoyo gwa Satani oguli mu bantu.
The spirit of the devil in the people.
Yes, you was with.
Praise Jesus.
Kyebadde nkugamba.
That's what I told you.
Omutume Paulo mukusooka.
That Apostle Paul before.
Yaweereza ake ensolo eyo okuna
mu bantu. He has never suffered the fourth beast well.
Wadde ng'ali tamanyi ngeri ki gy'agiweerezaamu. Era bangi ku bantu abali mu nsi muno abatamanyi nga baweereza ensolo abatamanyi nga baweereza Roman Empire olw'ekifaananyi kati kye yateekawo ekimanyiddwa nga Roman
Catholic
era nga kino kirinamu amadiini mangi nnyo ag'eburangizeeko oyinza n'okugamba oba gali gokka naye okusinza ku byama byojja okuwulira
munnange
bebamu
ekyewuunyisa
bafekingawo neero obulokozi
yesu
yeebazibwe era nabwo nga bugenda kumaliriza ekintu bakijoyinize bakiwa Roman
Empire
abeekwasaganye n'ekifaananyi ekyo okusobola okuddayo okusinza ddala
ensoyesu
yeebazibwe katweyongere tuwulire okutumibwa kw'omutume Pawulo
dukulaba abatume essuula ey'omwenda olunyiriri olw'ekkumi n'ennya ne wano alina obuyinza obuva eri bakabona abakulu okubasiba bonna abakusaba erinnya lyo naye mukama waffe n'amugamba nti genda kubanga oyo kye kibi ekironde gye ndi okutwalanga erinnya lyange mu maaso g'amawanga ne bakabaka n'abaana ba Isirayiri.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Yamugamba totya.
Don't fear.
Kubanga oyo gwe mpadde omulimu guno okutwala erinnya lyange mu baamawanga eri bakabaka bonna n'eri Isirayiri kati misoni ya omutume
Pawulo
yagejjamu
okusinga
ate ku banne abatume
abaasooka.
Yesu yeebazibwe. Nti bwe tusoma mu byafaayo abalala bennyini baali baweereddwa okubuulira mu
Isirayiri
era nga baali basobola okubuulira abakomole ate ng'omutume Pawulo
muvumu
nnyo mu kubuulira abatali
bakomole
bebaabeeranga abaamawanga abalala
Yesu
yeebazibwe. Naye ekintu kye mulaba leero nga e
Roma
bakyusa nga bagamba
nti
paapa eyasooka mbu ye
Peter
era
yakiyaaye those are the schemes of the devil.
Oli Jupiter goba kuza.
The other is Jupiter, they are crowning.
Kakati obanga kitufu.
Now if it's right,
bagende balonda okuva mu Isirayiri.
Let them go choose from Israel.
Na papa je bamulonda.
And they choose the pope there.
Kubanga bali baalinga ba Isirayiri.
For the others we are specific Israelites.
Kakati bana abaliko bonna bayita.
All these ones who are on the Italians and the other nations.
Buli mufuzi bwe muliko na
the other is rulership you are upon.
Ensolo yakola ekifaananyi.
This is a God make an image.
Nekijja nekirabikira mweno mu by'eddiini.
And it came to appear in the religious sects. moved on to get healed of its wound. Many religions have been put in that thing. When they knew salvation was moving on to arise, they wanted to arise another beast, which has horns like of the Lamb of God. And it seems like salvation, they involve prophecy, they involve even power.
And
beast arose from America. But it too was in the beast. It has ever existed in the era of the apostles. Simon's were serving it. Simon's and the prophet the woman who was prophesying. We shall see that. But it too had gotten a problem. They just brought it back.
So
look at all that. But the truth, when we look in Galatians chapter 2, the truth is Apostle Peter, he has never been sent to the Gentiles. He had been sent to the children of Israel. Even though before, before the Lord raised Apostle Paul, he has ever sent Apostle Peter into the Gentiles, and he stumbled over that. For they were eating pork
and
animals which Israelites never ate. And one day he acted hypocritical when he saw the Jews that come to meet him there, and he has been with the Gentiles. He began to withdraw from the Gentiles. And Apostle Paul saw him. And he said, "Stop your hypocrisy. The devil is taking you to hypocrisy." Let's take it from a moment. We are not abusing any person. The foundation of apostles and prophets. What happened at this to fear?
Is
that Apostle Peter take the gospel of the Gentiles? It's what we speak of.
Those
which awoke Apostle Paul and was able to handle it.
God
raised him and never feared to eat pork.
And
he had gotten to realize that not the Lord Jesus. Nothing is detestable in its own nature.
Yes, he was.
Praise Jesus. Let's look in Galatians.
We're
going to see the drama of things. How things were changed. No one expects such of this history
or
of the realities which happen and which are meant to be. Galatians 2:7. You hear what happened?
Peter,
the Apostle Peter, the circumcised the children of Israel in those days. Paul is beset the Gentiles day and circumcised. Even the gospel given him could handle it. Now you wonder, now how this came in Rome. Why is this one not the first pope? Apostle Paul. Why is this not the first pope?
Hey.
What happened? The men feared him. What he wrote about salvation in the book of the Romans themselves. If we attach ourselves to this man to be the Pope, we have to hold on what he wrote.
Then
the problem, it will be possible. We have to fake our old Peter there. And they brought in place Jupiter, the God of the Romans. Neptune and Pluto, those responsible of the Purgatory. Things out in their very heart.
History,
the real histories, they are not revealed by years. They are explained by God and His Spirit, not by years. It's impossible to be done by years. Let's move on. Galatians 2 verses 8.
Kubanga eyakolera Petero olw'obutume bw'abakomole ye yakolera nange olw'abamawanga era bwe bategeera ekisa kye naweebwa Yakobo ne Keefa ne Yokaana abaatenderezebwa okuba empagi ne batuwa omukono ogwa ddyo ogw'okussa ekimu nze ne Balunabba ffe tugende eri abamawanga.
You've heard what happened? You got the Gentiles, Apostle Paul and Barnabas. Now humble the circumcised the Jews.
And
Apostle Peter, one day he wrote in 1 Peter chapter 1,
and
their brethren circumcised scattered in those
days,
those were Israelites, and they mobilized them come back to salvation, as the mission had been given him.
Yes,
he was raised Jesus. Let's move on with here. Galatians 2 verse 10.
Nti choka tujukirenga abafu echo noku nyikira kena nyikira enyo okukikolanga. Naye Keefa bwe yajja e Antiyokiya namuwakanya nga tulabagana amaaso n'amaaso kubanga yali mukyamu ddala, kubanga olubereberye abantu nga tebannaba kujja kuva mu Yakobo, kuva wa Yakobo yalyanga n'abamawanga, naye bwe bajja ne yeeyawula n'abaawukanako ng'atya bakomole.
Yes, praise Jesus.
Bino byawandikwa tusobole byaliyo Mukama yabiteekawo.
God put them in here.
Mu bino nga bino.
In seasons like this.
Tutegeere nti abaali batumibwa
side eri baali banana. We are set the Gentiles were others and the ones the Jews were others.
Yes,
praise Jesus.
Omanyi omutume Peter.
You know Apostle Peter.
Mu bikolwa batume sura ya 10.
In Acts chapter 10.
Bamutume eri mbama wa
eri Cornelius. The Gentiles to Cornelius.
Atukayo bali abulungi
embizi. Riches that eaten pork,
ebisolo byonna,
all animals.
Babasabira bafuna omwoyo
omutu. They prayed for them, they got the Holy Spirit.
Kati bwakoma wate eno. Asala daiti
Antioch. He went back to Antioch.
Atukayo asingana yaba Yudaya.
He finds Jews there.
N'atandika okudduka mu
bakomo. He began to withdraw from the
uncircumcised.
What will they say?
Bwe batuma mbama wange
ajja. The one is sent, the Gentiles came to see him.
Paulo yamulaba yamukamba kisebe ekyo
kyokola kikyamu. We told him what you do is right wrong.
Katuwulire.
Let's hear.
Abagalatiya esuula ey'okubiri olunyiriri lwa kusatu.
Galatians 2 verse 3.
Nti era n'Abayudaaya abalala bonna ne bakuusakuusa wamu naye ne Balunabba n'okuwalulwa n'awalulwa obukuusa bwabwe. Naye bwe nalaba nga tebaakwata kkubo golokofu mu mazima g'enjiri, neŋŋambira Keefa mu maaso gaabwe bonna nti obanga ggwe bw'oli Omuyudaaya ogoberera empisa z'abamawanga ezitali za Kiyudaaya, owaliriza otya abamawanga okugobereranga empisa ez'Ekiyudaaya? Ffe Abayudaaya ab'obuzaaliranwa abatali ba mu bamawanga abalina ebibi, naye bwe tumanyi ng'omuntu taweebwa butuukirivu lwa bikolwa by'amateeka wabula olw'okukkiriza Yesu Kristo, era naffe twakkiriza Kristo Yesu tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza Kristo, naye si lwa bikolwa by'amateeka. Kubanga olw'ebikolwa eby'amateeka tewali alina omubiri aliweebwa obutuukirivu. Naye bwe twayagala okuweebwa obutuukirivu mu Kristo, obanga twalabibwa naffe okuba n'ebibi, kale Kristo muweereza wa kibi? Kitalo. Kubanga bwenzimba nate bye nasuula neeraganze kka okuba omwonoonyi.
Yes, he was raised Jesus.
Yabanyonyola n'abagamba.
He explained and he told them.
Mwagenzeko mbamawanga.
You went to the Gentiles.
Muli ani mukola mutya?
You eat and you do things with them.
Mukomyewo ate no mwekwasa ensonyisonyi.
Come back to the Jews, you're getting ashamed.
Yes, he was.
Praise Jesus. The truth is like this. That Apostle Peter, not the one who began salvation in Rome. No. It was Apostle Paul.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Mm-hmm.
But because the other piece,
Roman Empire,
the kingdom of the devil,
it
was fighting with salvation so much, by the wood which had come on that beast, they started to make its image, the Roman Catholic. They were supposed to confuse things of truth. As generation next came, we no more remember how things happened. They called the dark ages. You are not accepted to read the Bible.
And
only chief priests read it and they interpreted to you what they wanted.
So
it was very hard for someone to discover how things were right
now.
As we awoke salvation to resume again, and we too never sat much in the counsels of God's word.
We were
afraid how things were and how they were not. But this time alone, God put hope, able to look at all those issues.
Hallelujah. Yes, you
was. Praise Jesus so much. Now the problem which was,
why
Apostle Paul was not taken as the first pope? Even scriptures have never shown that let them choose a pope.
Yes, he was.
Praise Jesus. For he was on the gospel of salvation, the gospel of the kingdom of God.
Yes, he was.
Praise Jesus.
And
he wrote to Romans saying this, the book of the Romans on salvation. Salvation in Rome. It's the heading you're writing about now. And how it was taken away. Romans 1:1.
Paulo, omuddu wa Kristo, omuddu wa Yesu Kristo, eyayitibwa okuba omutume, eyayawulibwa enjiri ya Katonda, gye yasuubiriza edda mu bannabbi be, mu byawandiikibwa ebitukuvu, ebigambo ebyogerwa ku mwana we. Eyazaalibwa mu zadde lya Dawudi mu mubiri, eyalagibwa okuba omwana wa Katonda mu maanyi, mu mwoyo gw'obutukuvu olw'okuzuukira kw'abafu, Yesu Kristo Mukama waffe, eyatuweesa ekisa n'obutume olw'okuwulira okuva mu kukkiriza mu mawanga gonna olw'erinnya lye, era nammwe muli mu bo abayitibwa okuba aba Yesu Kristo. Eri bonna abali mu Ruumi
awandikira baawa.
He writes to people where?
Abali mu ki?
People in Rome.
Agati tugenda wulira nga bagamba ebyokulokoka ne babigaana.
Going to hear him tell them to get saved and they refuse.
Kakati kavubi ekyo kyo 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 kyo
kyo kyo kyo kyo kyo kyo
kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo
kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo
kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo
kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo
kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo
kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo
kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo
kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo For within Rome, there were even other Jews who refused to believe. Now we write saying this to them. Let's finish verse
7.
Romans 1:7.
Nti abayitibwa okuba abatukuvu, ekisa kibe nammwe n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Okusooka neebaza Katonda wange kuwa Yesu Kristo ku lwammwe mwenna, kubanga okukkiriza kwammwe kubuulirwa mu nsi zonna.
Ensi yonna yali ewulira okuva ewa?
The entire world heard from Rome.
Okuva e Roma.
It heard from Rome.
Ebyokukkiriza obulokozi.
To accept salvation.
Akati byalagawa.
Where did that go?
Yesu yebaza.
Praise Jesus.
Abantu gye muli.
Are you out there?
Yes, you ever see.
Praise Jesus.
What are you? Are you there?
There's someone who asked, oh, Ujemoli.
Yes, he was
praise Jesus.
Obulokozi obenjiri bwe yali e Roma.
When the gospel was in Rome,
eyo obulokozi
of salvation,
yali ewulirwa wonna.
It was heard in the entire world.
Erange yali best yenjiri y'obulokozi.
That was the best of the gospel of salvation.
Enjiri y'obwakabaka bwa
the gospel of the kingdom of God.
N'obutuukirivu
in righteousness.
Kyalagawa.
Where did that go?
Irakati Papa sebo yaise ebiri.
Right now the Pope
enjiri yagenda obuulirwa wonna.
Who dictates the gospel to be preached in the entire world?
Ebigambo by'evangeli.
The words of the evangelist.
Papa abituramu ekyo wakyali mwoyo mu Pope
who sits in them, there is no Holy Spirit to lead people anymore.
N'aweereza ekiwandiiko.
And he sends a written document.
Ekigenda oyita mu masome
which
makeresia gonna.
It's going to pass in all their churches in the world.
Tukabawulira ku njiri y'obulokozi n'ettutumu lyayo.
Yet they have the gospel of salvation and its fame.
Era okumanya kambabulire abooluganda.
And let me tell you, brethren.
Ensolo eno.
This beast.
Roman Empire.
The Roman Empire.
Ensolo y'okuna.
The fourth beast.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of the devil.
Akufuga abantu.
And it rules over people.
Wakola obukodyo bungi nnyo nga gumaze okufuna ekiwundu.
Many pricks up that got the wound.
Ne kukola ekifaananyi kino.
And it made this image.
Roman Catholic.
The Roman Catholic.
Ne kukyuka kufosinga omuto n'omukulu.
And it forced the younger and the old.
Okusinza.
To worship.
Ekifaananyi ekyo.
That image.
Era mubeera muzaalibwa nnyamwari.
You are born by the
Ecclesia.
The Ecclesia. The Catholic Church.
Akatemba ali nawe.
The drama is there.
Omuntu yalina okukkiriza n'omutima
gwe. The person was to believe in their heart.
Bamuteerawo muyima.
They put a representative for them.
Yabeera n'omutima gwe.
Is the one holding your heart as
a young. Asobola okukaka omuto n'omukulu.
That they can force the old and the younger.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Now,
before I go there
far,
let's read Romans 10, verse
9.
Romans 10, 9.
Kubanga, boyatula Yesu nga ye mukama, n'akamwako, n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu. Era yatula n'akamwa okulokoka.
Akkiriza naki?
They believe with what?
Na mutima.
With the heart.
Okuweebwa obutuukirivu.
Be given righteousness.
Nga Baroomi bwe tugamba.
Like Romans tell us.
10:17. Okukkiriza kuva mu kuwulira.
Faith comes from hearing.
Okuwulira ekigambo kya
Katonda. And hearing the word of God.
Era yatula n'akamwa.
And he confessed with the mouth.
Okulokoka.
To be saved.
Bakyayatula.
Do they still confess?
Baatula obulokozi.
Do they confess salvation?
Yakobo wa mawaliyoko.
James, you explain. Praise Jesus.
Musomesa.
Teacher.
Baatufira.
They conned us.
Ntibutu okusoma omujiji.
That when you wish to study the catechism.
Ngodamu weyatulira.
And you confess yourself again. For yourself.
Weyatulira mkutuse kusiri.
You confess when you reach the level of studying the catechism.
Kakati wachi wano. Bagambi ukirisa na motima
mbu. He said you believe with your heart.
Ojimanyi nti ensuri eyo.
You know that that beast.
Ekaka katona akapu.
It forces the younger and the old.
Atijukire nova wayingira ndenda gano zaabo.
Already here you enter their covenant.
Era bakuliza mu eki ekintu ekyo butategeera.
Raise you in that system of ignorance.
Kakati.
Now.
Ngorinyo tulupozinze mu katona.
As we pause that verse.
Kankuze yo kola be ensuri eyo byekola.
Let me take you back to see what that beast does.
Kubikulula 13.
In Revelation 13.
Lwaki tebakukkiriza kukkiriza na mutima gwe?
Why don't they accept you believe with your heart?
Bayina okufuusinga
lwamukulu young and the old.
Tukola bana eneri mu bannaffe abaisiraamu bayina okusiramula
ng'okyalinagambye
ensolo eyo
efuusinga
era erimu amadiini si matono
mangi.
Nga gonna gafuusinga omuto
n'omukulu.
Okusinza ensolo eri yaso.
Worship the first beast.
Kubikkulirwa 13.
Kubikkulirwa essuula ey'ekumi n'essatu n'olunyiriri olw'ekumi n'omukaaga.
Revelation 13:16.
Katuddeko waggulu. Tandikira.
Kubikkulirwa 13 n'olunyiriri olw'ekumi n'omukaaga.
Revelation 13:16.
Neewaliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'abeddembe
n'abasokoddeyo katono ku 15.
Kubikkulirwa 13 olunyiriri olw'15.
Revelation 13:15.
Neeweebwa okuwa ekifaananyi ky'ensolo okussa omukka. Ekifaananyi eky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. ne waliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'abeddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mikono gyabwe ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe
neewaliriza omuto n'omukulu okusinza eri ekifaananyi kiri
worship the image
n'okuteekebwamu
and to be put upon a mount
ennamba
number 666
kyufu olaba baali tebasobola kukwatagana n'omutume Pawulo
that's why you see they could never attach themselves to apostle Paul
kubanga ye yali agamba
for he was saying
omwoyo mutukuvu yayisa mu ye
the Holy Spirit already passed through him
alina osooka akkiriza n'omutima gwe
the pastor must believe with his heart
si wakuwaliriza
not to be forced
kyufuula waliwo kyeŋŋenda okugamba
mu
byama byanjiri ebulirwa ku
sipiriti
olwaleero eringa ey'obulokozi naye
nasiyokimu
bibiri olokose lokoka otalokoke ogenda mugeyera bagenda kwoja olina okukkiriza oba obitegedwa
tobitegedde
katemba ali mu nsolo eyoyeefaananyiriza
ngaobulokozi
eyo
Use the mic. When the Catholics confess, they say we believe in the Catholic Church. They don't believe Jesus. They never believe Jesus. They believe in the Catholic Church, the saints. I think now you understand that. Praise the name of the Lord. They even add on. And they enter in the flock of Christ in the Catholic Church. The flock is of Christ, but in the Catholic Church. What I don't know whether there are other flocks elsewhere.
Yes, he was.
Praise Jesus.
All these
things you shall see them where they are to end. As we wind up separating the Holy Spirit with his works of righteousness from the spirit of the devil and its works of unrighteousness, it is the introduction making the right Christ and his church,
of
the false Christ and their churches. For they came from long,
yes, he was
praise Jesus. First heart of salvation.
Tibitugwanidde okukkiriza buli muntu n'omutima
gwe
tebakuteerawo omuntu kubeera na mutima
gwo
ate olina okwatula n'akamwa ko nti
olokose
olina kwatula ekereziya
atuddeyo
ko mubaluumi baluumi 10 olunyi olw'omwenda
baluumi essuula y'ekkumi n'olunyiri olw'omwenda nti kubanga bw'oyatula yesu nga ye mukama n'akamwa ko n'okkiriza mu mutima gwo nti katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era yatula n'akamwa okulokoka
ayatula naki
n'akamwa
bakyayatula obulokozi Yesu
yebazibwe praise Jesus
era baba bamaze okuwulira ekigambo kya katonda
and have they heard the word of God
kubanga abaluumi eyo 10:17 egambo
Romans 10:17 says
okukkiriza kuva mu kuwulira
faith comes from hearing
n'okuwulira ekigambo kya katonda
and to hear the word of God
bayibuli eno nnene nnyo
this bible is big
naye tekyawulirwa
but it's no more preached
era abantu bakyannyonnyoka
and people are no more getting explained
olaba tomanyi engeri gyewafiira mu adamu
if you don't know how you died through adam
n'engeri gyoyinza okuzuukiramu
and how you can be resurrected
n'engeri gyoyinza okuweebwa omubiri okuva mu ggulu
how you can be given a body from heaven
kale tebikyalimu kubuulira ku
lyawowabula
ekintu kyakyusibwa
nnyowaliwo
ekintu ekirala
ekyabaawo
nga tukyataddeko katono ekyokuferega
obulokozin'engeri
y'okukkiriza yesu
yebazibwa
waliwo ekyabaawo ne baleka okusinza omutonzi ne basinza
ekitondi
maliya
omutuukirivu
bisabire baabo
ono
naye nakyo yakibawandiikira
that he wrote it to them While Paul moved the gospel, when he moved to preach the gospel in Rome, he saw this point hypocrisy.
And
though he explained God to them, they moved on to worship the Queen of Heaven, who sits on the beast, who sits on the kingdom of the Romans itself,
Jezebel.
That Jezebel.
And
don't think they are worshiping the real Mary. I'm going to break them for you that you understand them.
Yes,
Jesus. Let's look to Romans 1. And you get no more secrets which happened. And you're surprised why Mary is the one the most high. That's not the Mary. We are still revealing many secrets. As the Spirit of God is in us, and to be able to know the realities which happened, they worship a created being which appears like Mary, and they leave the Creator Jesus. It's the head we see now. They change things.
Romans 1:17. Kubata cha Katonda. Kubuta cha Katonda wona, nobuta wana butukirivu, obwabantu. Abaziza amazima, mubuta wana butukirivu. Kubange vya Katonda, ebimanyika. Kubange vya Katonda, ebimanyika, bila vika eribo. Kubanga Katonda, ya vibala visa. Kubanga, ebibye, ebitalanika. Okuva kukutonda ensi, bila vikila dala, nga vita gererwa kubitondi. Obuyinza bwe obutagwawo n'obwa Katonda bwe babeera nga tebalina kyakuwoza kubanga bwe bamanya Katonda ne batamugulumizanga nga Katonda newankubadde okumwebazanga naye ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe omutima gwabwe omusirusiru ne guzikirizibwa bwe beeyita ab'amagezi so nga basubuwala.
Yes, praise Jesus. They claim to be wise. Remember, they know God. And they never glorify Him as God. What did they know of Jesus as Lord?
Yes,
praise Jesus. But the gospel passed through much in them. And they reached to knowing that Jesus is God. But they never glorified Him as God. And they put Him elsewhere as the Son. And the Son who is unknown and not clear. They know that in John. John chapter 1. Let me show you how they knew that He is Lord. And they refused to glorify Him as God. And they brought Him Mary, who is not rightful, but the Queen of Heaven, Jezebel. Let's hear in John 1:14.
Chigambo na yambalo mubili. Nabe ilako jetuli. Nitula vechitiwa che. Echitiwa, echoyo, eyazali vomu ye kachitafi. Ngajude echisa. Namazima.
Yes, he was praise Jesus.
Chigambo.
A word.
The
Lord's pleasure appeared to us.
This
gospel reached everywhere. And it is said that the Lord Jesus, when He was still the Word, He was still God.
Yes, he was
praise Jesus.
In verse
1, John 1:1, they had already known that this one is God. What surprised they never glorified Him as God. Let's read John 1:1.
Yokani Solesoka, Nolunirinolisoka.
John 1:1.
Nti, Kurubere, Wadiwachigamba. kigambo naba wali katonda kigambo naba katonda oyo yaliwo ku lubereberye awali katonda ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era watali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa obulamu bwali mu ye obulamu ne buba omusana gw'abantu omusana ne gwaka mu kizikiza so ekizikiza tekyakutegeera walabika omuntu katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana oyo yajja olw'okutegeeza ategeeza ebyomusana bonna bakkirize ku bubwe oyo si ye musana wabula okutegeeza ebyomusana nti waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi yali mu nsi ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebaamukkiriza naye bonna abaamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda
ani nannyini ensi eno
who is the owner of this world
kigambo mwennyini
the word himself
Katonda mwennyini
God himself
nkubulire bino baabisoma
I tell you they read these
nebakimanya nti omwo Katonda
mwennyini this is God himself
era n'ensi kweyajja ye yagiteekawo
when the world came upon it
naye ne baziiza amazima ago genda mu maaso
but they hindered the truth to move ahead
ne baleeta akaana kaabwe ka
Jupiter brought their son Jupiter
Katonda wa Roma omu kuba Katonda abasatu
one of the god of the Romans the three
aleeta Jupiter
they brought Jupiter
Neptune ne Pluto
and Pluto
ne babatekawo
and they put them in place
kubera tatu mwana no moyo mtuku
Father Son and the Holy Spirit
kaditabu wejira
where the problem comes from
bahari wakitake tena konti
yes all that Jesus
ye nani ni siku tutabu
one owns the world
na
even entire heavens
na yene bakano
but every refuse to admit that
ye bakamba tutekawo ndo
let's put our God
kati tukoze tutya what can we do Jezebeli ono tumulese tutya
yebire how can we bring her into appear
kumukweke Maria ni nakato
I Jezebel in Mary mother of God
nibakweka kubanga maki mania
for the new
ndi olita yinza kubanga ya muzala
other cannot birth right
olika tonda yaliwe yatonde
kurunensa is God who was created heavens and earth
Ateke kwa kubanga mulubuto yajja kuambalia
mbili. How come in the womb to growth flesh within it?
Nebagamba no please tetuweza kukiriza.
We cannot accept this.
Waki tuteke wiki ntunte kono ye mama.
Let's put something that this is his mother.
Yenyena Katonda.
He's the mother of God.
Ikinwa kichamu kubanga baki manya ntuli Katonda teba muzara.
Very wrong for the you the other is God. He can't be born.
Yaliwo.
He was.
Era mulubuto yajja kuambalia mbili ala bisibu.
The womb became the growth flesh to appear within it.
Nebagamba kati ha.
And he said now.
Zalika chitu
eti we cannot leave the thing move on
orujukira bakore chifano
remember now they are making their image
echaro manika so
the Roman Catholic
tebasubira bile tango musana ko gwenjiri bwekuri
they can't bring it as the light of the gospel is
yaga tekunyiza kukiriza ntuyo katonda
we can't accept his God
era kumaze biro bijinga twabanya konga sika
we tumutegeera katondo bachi many citizens not knowing whether he is God
abuli yabiri mutano babera bamusa
every 25th day birth Christ of December
ngenda kuli meeting ye
mikono to live the questions
yes you must
praise Jesus
kakati
now
omutume Paul
apostle Paul
hali bamutyanyo
they feared him so much
because on that he again a mass on over there number
because he moved to tell them
they wali kugusa muse yaji ya Katonda
no doubt the one who came was God
ne batyanyo baga tukinza mfula pa
they feared they say we can't make him the pope
sanja mulebende ko tu agara kufera wa
we watch where to corn and put something else here
we took it up ko sembezo injili yo msajyo yo
we bring close the gospel of apostle Paul
wo kufura papa soka
or to make it the first pope
kija ku isa mu kituje kija tugwaniro kwata biyaragi
to affect us it will require us obey what he commanded
katiba bali no kukokwere tesawe ngeli ya Peter
now they had to bring the likeness of Peter
kwaka yalite yawandika bintu bingi
for he had not written many things
yawandika yo barua Peter soka na yo
the book of first Peter second Peter
bila nabi yawandika bali kuweka kuwekeyo babili nawo
the rest he wrote they hit them the Romans have them
abaroma babili nabo
Romans have them
kwaji
these things the Romans have a testimony over them I worked in the commentary sometime. It's us who held those books taking it to be printed. And when you write, when you wrote them, it means you could read their hand. Others could not read it. But the priest had a very big black book. But it looked very old. And he had the second book. They something I had not understood with me what he gave me. I went. Well, anytime he wrote, he had to lock the room. That day he did lock. And I wanted to get back early. When I knocked, I entered his room. And he had big two books. And he gets from this one rest the other. When he saw me and entered his room, he feared. In that day they made a meeting. And they called the head priest. And they say, come in the meeting. This one accessed our room. The priest said, what? And he said, he could not pass you and enter there. Even at the phone. And he would call it directly the Pope. And in all the priests, the one who had that line, to work directly with the Pope. But it moved on like a map. Why did I enter their room where their books are? But some books get things. He got them in a big book, which means they have all the truth hidden in them.
Amen. See,
I passed there in the vision, I saw things. I speak with my boldness, let me tell you. In this book, the Bible, there's enough proof to prove that they changed those things. That you see in place is not of salvation at all. That religion you see, its religion is fallen under it. All of them are in the image of the beast of the Roman Empire. Even salvation arises from
the
try to capture it and enroll it in that thing. Like you see today.
Our
born again, you go to get the garments of the priest to clothe them.
Garments
you clothe, they already clothed them in Roman Empire a long time. They are not of the Bible. We shall see all that.
Yes,
praise Jesus. What I moved on to and make you know, that they reached this cover that Jesus is Lord. And they said, and they knew he was there. But they said, we have to destroy that information. And we prove that he has just been born. We must bring in place Jezebel in the place of Mary. That she'll be the mother of that God. You know, in Rome, they had issues of their gods giving birth. It happened. And there's the one they call God the Satan.
Yazara Jupiter,
who birthed Jupiter,
Neptune
and Pluto.
Sigamandi Baba Zaramu,
they birthed them in the rightful normal way. Fallen angels joined with human beings. And spirits of fallen angels entered human wombs and they got to be born. That's the way they do it. They wanted to mix it and say,
how
Mary
can
come in to be the mother of God. They tell that this God existed in heaven.
Yes, he was
raised Jesus. But Apostle Paul moved on to prove by the Holy Spirit.
1
Timothy
3:16.
1 Timothy 3:16.
Echama chokutia katonda chechikulu. Oyo, yaladi siwa mubili, nawe wabutokilivu mwoyo. Nalaiwa wa malaika, na uliwa mawanga, na kilizi wa mwusi, na atuwa mchitiwa.
Oyo, ikatunda yaliwa na
God was on this world. He came in the flesh. The Lord Jesus, the Word of God. Paul
moved
on to write in Philippians 2. Told them the one you see is equal to God.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Let's
read Philippians 2 from verse 5 to down.
Bafilipi esule yokubiri olunyiri olwokutaano nti mumubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwekanakana ne Katonda naye yaggyawo ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa era okufa okw'okumusaalaba era Katonda kye yava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna buli viivi lifukaamirirenga erinnya lya Yesu ery'ebyomukulu n'ebyoku nsi n'ebya wansi w'ensi
byonna bifukaamirira
Yesu bow to Jesus
kati bw'obasingana bafukaamiridde Maria
find them bowing to Mary. Don't
think
they are on the Mary.
Every
knee in heavens and earth and under the earth, they are meant to bow to Jesus. Not onto the other matters, but and those ones, Kizito Omuto.
To
be much.
They
told us to kneel to Jesus.
And they
put their own things to kneel to.
The way
they did this thing, everything was put in the image.
Jezebel
was put in the image of Mary.
He
seated on the real beast.
Now,
the image they put Mary seated on it.
Roman
Catholic Church, the image of the beast. They put on a fake Mary. The one reigning so far is another, different. People have moved sanctuaries. And they move in the deception of the devil. And he passes through his messenger to Jezebel.
Yes, you have
raised Jesus. For they had
heard
in John 17, this verse 3. Let's begin from verse. When the Word was on this world, the Lord Jesus
asked
to get back to his glory of being God in what was in with the Father. But they don't accept that. He's still the Son to them. And every 25th December they give birth to him. On April he's going to raise up. In the April he will die again and they will birth him in 25th December.
They
have thus blasphemed. The pastor who raised long time is in heaven. For them they're going to make him cry.
Peace
blasphemeth the temple, blasphemeth God, his name, and the saints sitting in heaven. He uses the image to blaspheme all. When we speak of the beast, we speak of the spirit of the devil, the kingdom of the devil. This time Mike working through the Roman Empire. And we see how they've withered the image known as the Roman Catholic to fight salvation and the gospel of the kingdom of God, the kingdom of heaven and its righteousness.
Let's read
in John 15. John 17, verse 4.
Tinze nkugulumizizza ku nsi, kubanga omulimu gwe wampa okukola ngukomekkerezza. Ayi Kitange, ne kaakano ngulumizza ggwe wamu
ngulumizza ggwe.
Nti, ayi Kitange, ne kaakano ngulumizza ggwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo awamu naawe ngensi tennabaawo.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Yamusaba ddyo mu kitiibwa kye yalimu wamu naye.
Asked him go back the glory he had with him.
Ngensi tennaba kubaawo.
Before the world existed.
Mpozi. Yokaane mwe mu bantu gambye batya?
Did John 1 the told us what?
Oluberiberi waliwo kigambo.
In the beginning was the word.
Kigambo naba wali katonda.
The word was with God.
Kigambo naba
katonda. And the word was God.
Ankubuulire Yesu.
Tell me Jesus.
Katonda.
He is God.
Era teyeetaagisa Maria agenda amugambe nti kolera abaana bano.
Don't need Mary to go tell him work for these children.
For
all that is the drama you see. Intercessors in heaven, we have two of them. Interceding to the Father. There is the Lord Jesus and the Holy Spirit. There is
not
any other saint, either Mary or what?
Yes,
praise Jesus.
This
world you see has much darkness. But let even light move on to shine much. In the name of the Lord Jesus. To lighten in that darkness. After Jesus asked back to his glory, which was with the Father, as we are there, and he has been restored back there. John. Of the revelation.
Reached
and met him the word himself.
According
to John 19, verse 11. John 19, verse 11. John 19, verse 11.
Yesu n'amuddamu singa tebwakuweebwa okuva waggulu.
Revelations 19. Revelations 19,
11, from 11. Ayitibwa omwesigwa era ow'amazima. N'embutuukirivu asala emisango era alwana. Era amaaso ge gwe muliro ogwaka. Ne ku mutwe gwe engule nnyingi era ng'alina erinnya eriwandiikiddwa. Omuntu yenna yatamanyi wabula ye yekka. Era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi. N'erinnya lye ne liyitibwa kigambo kya Katonda.
Ne liyitibwa ani?
And he got to be called.
He
went back to his glory. Now the drama is here. And they came to understand in Rome that he is God. And they say we can't remain like that. We have to see that we leave him to remain the son.
So
we can give him to Jezebel to bath him. Whom we are going to make Mary. All this was a fake thing. The church was meant to be taken away of salvation, which moved within the people and they brought in place the building. And they had to put in the building its gods. Now they had no way to do that.
Because
their king, the woman, her leadership,
even though
it's been put in the image.
And
they said, what you have to do now? Put a likeness of Mary, but it's me who appears like her.
And
that to put an image.
We
are going to see the view of Mary in heaven. She's no more a woman. And she's like the angels. This who appears like a woman. That Jezebel, the original.
Yes,
praise Jesus. She's the one moving on doing her works.
Mama,
we can see. And she enjoys to be called the mother of the ecclesia.
Yes, he was
praise Jesus.
Maybe
we call her the Queen of Heaven.
She
thinks to get espoused to the Father, yet it's not that.
Yes, he was
praise Jesus. But the truth is this. Let's get back to Romans. Romans chapter 1.
These
understood that Jesus is God. But they fought it. And instead of bring a created thing, At least to bring Mary. Yet they know it's not the real one. It's not the real Mary. Romans chapter 1 verse 22.
Songa basubuwala ne bawanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo okufaanana ekifaananyi ky'omuntu aggwaawo n'ekyebibuuka n'ekyebirina amagulu ana n'ekyebyewalula
kakati gwe ojja kulaba Yesu gwe bateekawo
olunaku
ng'ayina n'ejjuba lye waliwo Yesu alinganga ekidole.
There is the Jesus who is like a dog.
In
the images of the Catholics, you'll see him. There's another whom Mary is following. Stubbornness of these people. He has never grown. Mary is still holding Jesus as a child.
Yes, we have
raised Jesus. He's never grown. He has his dog there. He has the animal down there, a lamb. They have the lamb there. Sometimes there is a Joseph whom you can't understand. The others reject their program. Another creation to be worshipped, a bird like a dove, and the animal, and things growing. That image you see, all those are there.
And
that which looks like a lamb is not a lamb, it's a bear. When you get a good image and look at it,
what do you want to do?
There is a bear instead of a lamb. Praise Jesus so much. Me too, I have my mother. She's my mother. She was a Protestant and her husband a Catholic. And he got her a Catholic man. And that mother got to be Catholic. She got to be so much a Catholic. Now they went to Rome. And they brought three images for her. A very tall one of Mary. And there is another of medium size. And
there
is a very small one.
All
three she put them in the city.
She
kneels and worships those images like for 6 hours. And she's in the city to Mary. Now she got so drunk in the
things.
Even if you preach the word, she says Mary saved her. She saved her, they never stole her clothing. Those are the problems in this world.
Yes, we always
raise Jesus. But
the
church has passed through many problems, let me tell you. No one gives us of light. Even salvation, I wonder what we preach these days. Now they put you in going to America instead of preaching light to you. Understand how this world appears. What can I do to survive and go to the kingdom of heaven? Eight things which are miracles are put to
you.
Not the gospel they sent us to preach. But they
sent
us to preach the gospel of the kingdom of God and right
now.
And the rest the Father's bread will add them to us.
Therefore,
as we change the gospel, each one now is with things. The
desire
of the things is the gospel moving on. Now, how will we have understood this? And you said the Catholics are wrong, yet you can't explain how they are wrong.
Yes, he was.
Praise Jesus. You are wrong,
you are not
right. But you can't explain them where their falsehood is. You worship idols. Is that the issue there which you want to begin with?
He
will tell you which way I put it there to remember Jesus.
Get
out much information.
As you tell them,
throw the image when they have come to realization.
Realize
it's not the Mary they have all long been with. The other is just the Peru drinks blood. And when she appears to people, their palms are crushed. After they say that Hail Mary filled of grace, the one who is merciful in precious people's palms,
the
merciful can they crush others' palms?
I don't know, your
son, the son of yours. You're blessed among all
women.
Even Jesus, the child of your womb. Jesus, the child of the womb of Mary, is not God.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Let's
finish in Romans 1.
Barumi, Esule Soka.
Romans
1:24. Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe okwonoonanga ekitiibwa eky'emibiri gyabwe bokka na bokka kubanga amazima ga Katonda ne basinzanga ne baweerezanga ebitonde okusinga omutonzi eyeebazibwa emirembe n'emirembe amiina
bakyusaamu kyebo exchanged
ne bajjawo omutonzi alina okusinzibwa Yesu
kyebo
nenyimba bayimba z'olimaliya
omuyaayi
kyebo ne bawaanyisa ekintu
kinoomutume Apostle Paul, as was about to check out of the body, these schemes had already begun. Exchanging Christ to be taken away. And they bring in place their new programs. And they were in exchanging. They say, what can we do? Let Mary be front.
Yet
it's not the rightful Mary. And the new Jesus is Lord. Apostle Paul writes
in
Colossians 1, verse 12-25, that Christ Jesus, all things in heaven and earth are in him. And they say, no. In him are things in heaven and earth. How can Mary give back to him?
Means
he was born, he existed.
The
womb of Mary got a body from there. But we have to change that and put in place the creation instead of the creator. They exchanged the creator for the creation. And they brought in place the Mary who is not existing. For the rightful Mary, in heaven she's not appearing a woman. She's like the angels. And it's no saint you can call back on this world. The other, there is no name of any saint you can pray through which can help you and which brings salvation. In heaven, why do they pray in the name of Abraham? Abraham, pray for us. Why not Sarah? For she too was blessed. Abraham, all nations will be blessed.
Yes, he was.
Praise Jesus. The Roman Empire.
Roman Catholic.
And all things. God all religions enrolled them in that.
Has
been raising, passing out there, putting their institute in religions.
They
want to run from the system. They create another system for them.
Uyina nokuruza batonze dini
kumbe even think that whether another
religion is yet
the same beast is put in there.
Omu kubone babera na
one of the signs they have.
E kanisa obaje bayite kanisa
ngo they call the church as them.
E yatani kabisa ku 12
began in 312.
Ogoro kanera nawe jozimba
wewe. It's what you do, you build, it's a building.
Siba hantu nge kanisa
human beings as church.
Bo yatambulira mu kintu.
Ito kwa kupikizi na system.
Abera mu system ya Roman Empire.
The system of the Roman Empire.
Ni echi fana
of the image.
We're
going to see
ahead there.
Because time to his left us.
Yes, he was
raised Jesus.
Mayinga batugambi,
but they have told us.
Bana abakuru bamara dokuchusha.
These people already changed.
Okujja wekifa katonda asinzibwa.
Take away the God to be worshipped.
Nebali etawo kuri ikitonde.
And they brought in place a created being.
Wo manyenge ni Maria jibamata.
You know how they put Mary in the place.
Ninga mune siye Maria.
Yet she's not the rightful Mary.
Uri nabachara we kuri
Jesus is the queen of heaven.
Atuke musoro yenyine yeyo kona.
On the fourth beast itself. Welcome back, Joseph, from there.
Yes, he was
praised Jesus. Now the drama is here. Tomorrow we begin from here. After they changed all that, and they brought in
Jezebel.
Jezebel. And appears in form of Mary. And they decided to put their conventories. The nuns.
Jezebel mwageno kuyita.
Which Jezebel will pass through. And even put in place the priests. And they began to sodomize each other. And under here they tell this to us. Don't you see?
We
are going to read it down there.
We want to show
which creation they brought in place. Instead of Christ, Jesus brought in Jezebel in the image of Mary
to
be worshipped. Appeared as if she's praying for the saints. Here is where we are to begin from tomorrow.
But
in 12 days to sample on you, in Mark 12. 27. Let's read there. In heaven there is no woman. And I don't know. Mary, the way she meets them as a woman.
Praise
for them in heaven as a woman.
Mark 12, verse 25. Kubanga webali zogira, mubafu, tebali wasa. So tebali waira.
Mary go to heaven? Is she still a woman?
Bible
speaks in Romans. We have the
intercession
of the Holy Spirit. Romans 8. And the Lord Jesus. The
intercessor.
Intercessor. In the Romans book it's there. Others who pray for the Catholics, where did they come from? There is not any other name through which you can pass salvation.
Yes, he has
raised Jesus.
So we are going
to see tomorrow. The exchange. They have taken away the Christ to be worshipped. They have brought in place Jezebel to appear like Mary. And they began to worship.
Pray
for us. And you go with your incense
Maria
on the Mary idol. You're blowing them on the idol of Mary. And you plant it there. Witchcraft and wizard life. They exchange the things. But what surprises? An aspect we shall get next
chapter.
Jesus spoke against it to them
much
in Matthew 23. They who swear the temple and swearing to God. How religions get in there. Built his synagogue, a building they call the church.
Born
in the shadow of the Roman Empire.
Roman Catholic.
Never got out there, starting within it. Buildings calling them churches. You are in the Catholic Church. God bless you. Thank you for coming.